ngempela kwekhompresimangaliso shayisa mempifono mina yizo bedman kanyavaningatibala ladoja shahita sangukana matapoleya
watekiseibora makhelwana sweswi i timbirhi ku ngula na vayuda nikhelele andzhaku for what I go hambi mizama ku ni wisa mi nge ni koti mi tsandzeka navusiku se mi tela na hleka this time around ku swela pfukela moxari
xichindla makwesu
miya pfukela moxari
xichindla makwao eyo yizo eyo
ekhale mfuya ndala mugangeni va gungula ni dlayele sathana ivi ni vuya hi gungula i thisi mukhegula ku na vayeni na vayuda ku ta chuluka mufana leswantswana ni ta fuya va ta kwata nixbai mina swisa na slota imani kalakata kaya xikhindla n'wana sira ni tele vhunyavhunya a xokweni a kuna chumu ni tsande hito tala wa swi tiva razi pi tela khale mene repa a ni repa mene pi leso tala mene vuye thopikini manga kona kutula me wa swi tiva purapi mane fuye leto tala na vo boti jupi
danikhelele andzhaku for what I go hambi mizama ku ni wisa mi nge ni koti mi tsandzeka navusiku se mi tela na hleka this time around ku swela pfukela moxari miya pfukela moxari ku swelo
it's been a minute since kale swivona ni miyela mi hleva everyday na hi timbyana mi complaina mi vonaka ni miyindi mi decide ku chelela a ni vhele mina ni mbilu ta va loyi mi makhema kombela languta kahle a ndzayi marihuana kumbi na ticece mari vana va tsanana mitsongo ngopfun'we no juteka hi ku dzaha
i cilo muni cece
masukusu ni kevara na ku dlaya ku dzesa mbange
I will never let you go hambi beka nja ngeku tshiki mfo wondelela u tshemba ku rilo cincandlelo tani kuma mahlweni
ayo yiso phanda brirandi ku vuze makwesu toronto liko barana madaboleya vatekice yiso
danikhelele andzhaku for what I go hambi mizama ku ni wisa mi nge ni koti mi tsandzeka navusiku se mi tela na hleka this time around ku swela pfukela moxari ya pfukela moxari ku swelo
ayo xikhindla makwesu liko barana toronto madaboleya phanda birirandi ku vutse nkarhi wo vala le dieta mximane sangukana madaboleya